mwa akubambire era ne bwoba tomuliko anyumirwa kutabula babe yita bamagezi amangi ogenda kugweddalu botope ku migambo ogenda kulema amaka emirimu gikotana ogenda kusiwuka bawesiga ebigambo abo balekawo ebyabwe ne badda ku masimu okugeya bannaabwe Para que